Otawaziru kukejima.
Sultan with the beat baby.
Nabagiso kema kimbane kawana. Kikula deni samukari kipatara.
Oh my God, it's so tiny.